qophiin teentaardha qophii fayyaati miti qophii addaan qabnuuf dhiifama jecha waan afedda barra Washington Mandela Fellowship maqaa sagantaa bulchiinsi Pirezidaant Obama dargaggoota Afrikaa egeree biyyi bulchuu ta'uu danda'an jedhee Afrikaa garagaraa keessaa filate. Sagantaa kana maqaa Pirezidaantii Afrikaa kibbaa kadurii Nelson Mandelaatiin moggaasane. Nelson Mandela nam ummata cufa walqixxee ilaala ka biyyi isaallee walqixxee hin bulchi jedhaniitiin addunyaafuu fakkeenni ta'e. Dargaggooti Afrikaa gama gamaa walitti fidantuun yoo hedduu obbo Mandelaan durii biyyaa baqaabachiisa barsiisa waan hedduun yaadannoo isaanii hubachiisaa turan. Dargaggooti Afrikaa fidanilleen akkuma ogummaa isaaniitti kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaa garagaraa keessatti leenjifaman. Leenjiin tun dhumannaan guyyaa dheengaddaatiif wixata dabree jalqabanii haga kaleetti ammoo Washington DC fidanii bulchootii Ameerikaa hedduun dargaggoota kanaan walitti dhufaniitiin waan Mandela irraa baratan, waan bulchiinsa Ameerikaa irraa baratan, waan Afrikaa irraa barataniif waan hedduu wal barsiisan. Warri minister haajaa alaati dhufanii barsiisan hedduu. Waan fakkeenyaaf Mandelaan jara barsiis keessa namni Mandela waliin hojjateetiin jireenya isaarraa waan barateef waan hedduu wal barsiisan. Namuu akkuma hojii isaatti waan hedduun barachaa ba'e fakkeenyaaf barnoota warraa keessa.
Everybody has been so delighted that you're here. I hope you've had a wonderful time and I just urge you to go out and lead in the future.
We cheer you, we love you, and we encourage you, and we look forward to seeing what you will become, what Africa will become, because you are part of it.
Akkuma dhageettan kun barnoota achi keessa barsiisan keessa hagi tokko kaagee tokko maal jedha jajjabaadha waan hojjettan kanaan jedha kaan ammoo kaduraan dhageettan dubbii Nelson Mandela gaafa filatamu uummati isaatiin jedhe keessa tokko itti deebinu taateef iyyuu warri leenjii tanaa irra bahe ammoo hagi tokko akkana jedha.
Okay, I'm Alfred Godwin Ajaben from Ghana and I'm the coordinator of Ghana School Farms Project.
Maqaan kiyya Iver Goduu Majabaanaa jedhama Gaanaatti qindeessa projektii mana barumsa Gaanaati. Hojiin teenyu guddoon akka manneen barnoota nyaati isaanii mala argachuu danda'an tolchu. Sagantaa Mandela Fellowship jedhan irraa wanni an baradde Afrikaan rakkoosii namumisiitiin mari'acha falachuu akka dandeettu waan irraa hedduu irraa hubane. Waan ollaan kenni qabu walirraa baranna hagi durii illee caala walirraa baranne bulchiinsi Gaanaa wayyaa adeemuu jira bulchiinsi Gaanaa hagi guddaan ijoollee ka'imaatti fudhachaa deemuu jira jedha. Namni itti aanu ammoo Itoophiyaa naannoo uummata kibbaatti dhufe ogeessa fayyaati.
Okay, I'm Alfred Godwin Ajaben from Ghana and I'm the coordinator of Ghana School Farms Project.
ስሜ አብደላ እባላለሁ የመጣሁት ከደቡብ ክልል የጤና ባለሙያ ነኝ። ስመጣ ኦሬዲ የሊደርሺፕ ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ መጀመሪያ እዚህ ስመጣ ግን በጣም የተለየ
መቃን ኪያ አብደላ አለቴት ናኖ ኪባቲ ዱፌ አንድሩ ሙጣኖ ቡልቺን ሰቀበ አስዱፌ ጀናን አሞ ዋን ሃራ ሄዱ አርጌ ዋን ሄዱ በረደለ ወንያም በረደ ከሳ ኢዮሌ ከአይማ ቶላን ሁጂ ኦጀቺሱ አክደንዳን akkamitti walitti fiduu akka danda'anfaa ijoollee hiyyeeyyii karaarra bulan ammoo akkamiin gargaaruu akka danda'anfaa akkamiin dhaabbilee qarqaarsaa yayyabanii uummataan qarqaaruu danda'anfaa tana wanni an baradhe. Wanni an baradhe tadhibiin ammoo karoora mootummaa keessa galchanii hojjechuu akkam akka danda'an waan baranna kan karoora keessa galchanii hojjenna. Fulaan an ture bulchiinsa godina New Yorkiiti. Godin sunitti ammoo koree bulchiinsa to'attutti jira. Akki jari kun itti hojjetu waan akka malee nama jajjabeessaati. Waan akkana hedduu irra baranne. Naannoo teennatti waan akkana kun guddoo beekamuu baattullee sanirraa ammoo waan hedduu barannee jira. Namni itti aanu ammoo Kuusee Obuvooti Cape Verde Afrikaa kibbaatii dhufe Cape Town jechuun rakkoon ijoollee biyyi teenna hojii dhabiitii jedha.
I am a urban planner and the takeaway from this is to put in how we strengthen our ties with our fellow
ani bulchiin karoora magaalaa Cape Town keessa hojjedha wanni tanirraa jaalladhe tokko ijoollee Afrikaa gama gamaa dhufanii waliin tokkummaa jabeeffachuu waan qabnu waliin barachuu rakkoo biyyi teenna ijoollee ka'imaatiin waliin mari'achuu fa'a. Rakkoon biyyi teenna guddoon ammoo ijoolleen ka'imaa hojii hin qaban ijoollee hedduutti yaada dansaa qaba qalbii dansaa qaba taatullee carraan hojii argataniin hin jirtu. Horiin hin jiru barnootii dansaan hin jiru waan hedduu dhabeerii kun karaa rakkoo tana keessa ijoollee tana baasuu dandeenyuun piroojektii guddaa tokko irratti hojjechuu jira jedha. intalti tun ammoo mootummaa naannoo kibbaa keessa damee seeraa keessa hojjatti. Gam seeraatiin maan baratte? Maan naannoo san teetitti qabattee deebitaa jennaan?
Helena Bellee ibaalalloyin Hawaasaa katamaan imexxaawut misaraw siraa
akkana jettu maqaan kiyya Helen Abelleeti magaala Hawaasaa dhufe biiroo haqaa keessatti qorattuu seeraati. Gam seeraatiin waan hedduu baranne fakkeenyaaf ganama ganama waan seeraa irratti nu leenjisan. Galgal ammoo dhaabbilee Ameerikaa keessa jiran hedduu dhande hojii isaanii ilaalle. Hojii isaanii irraa waan hedduu baran kan cufu irratti bulchiinsi tokko maan fakkaachuu akka male maan barachuu akka male akkamiin nam keessummeessuu akka malellee baran. Fakkeenyaaf biiroolee mootummaa Ameerikaa irri yaa'anii akka jarii hojiitti hojjetu akka jarii keessummaatti simatuuf waan hedduu argin. Sun keessaa waan nuutaa fudhanne ittiin hojjannaa jette. Nama Afrikaa ka biyya gargaraati fidan kun kan biiroolee mootummaa keessa hojjeta. Kaan ammoo warra dhiyoo yuunivarsiitii eebbifan. Kaan ammoo dargaggoota hojii dhuunfaa ofii hojjetaniitiin hojiin isaanii nama hedduufuu fakkeenyi taate. Jarri kun garjii lamaatiin duratti Ameerikaa dhufe. Akkuma hojiif muuxannoo isaaniitti yuunivarsiitii Ameerikaa godini gargara keessatti gargari qoodaniitiin leenjisan. Biiroolee mootummaa irri yaa'aniitiin waan hojii Ameerikaa agarsiisan. Achi ammoo dhaabbilee Ameerikaa hedduu agarsiisanii muuxannoo walirra fudhatan. Guyyaa kana cufu keessatti bulchoota Ameerikaa gargara fakkeenyaaf ministeera hajaa alaa keessa White House bulchiinsi biiroo mootummaa Ameerikaa jechuun jarri kunillee dhaabbileen mootummaa ta'inillee hedduun dhufanii waan hedduu walirra baratan bulchaa dansaa jechuun maan jechuu fakkeenya namaa ta'u jechuun maan jechuu nama waan hedduu irra eegatan nama waan hedduun jaalatan jechuun maan jechuu jedhanii mata duree akka irratti waan hedduu wal barsiisan. Warri dubbat keessa tokko Richard Shagel ittaanaa itti gaafatamaa ministeera hajaa alaa damee uummataati. Waan hedduu barattanii waan hedduu isaanirra eegani nama hedduutti isaan eegata beena karaa dansaa galaa waan dansaa hojjedhaa jechuun dubbate.
Everybody has been so delighted that you're here. I hope you had a wonderful time and I just urge you to go out and lead in the future. Thank you for that.
Inilleen akkan jedhee nagadhaamati. Yaaliin sagantaa ijoollee kaayimaa egeree biyya bulchuu danda'anii Ameerikaatti amanii barsiisan maqaan pirojektii kana yookaan ammoo maqaan sagantaa kanaa kumree hundee jenne Nelson Mandellaa jedhanii moggaasan. Marii jidduutti ammoo waan Mandellaan durii biyya dhageessis waan inni durii hojjete waan hojiin agarsiis waan hedduu dubbatan. Mandellaan waan gaafa filamu dubbat keessa tokko jireenni kiyya asii achi harki keessan jira jedhe uummati filatetti duratti bareetiin akkan jechuun dhaamatee dubbatelle.
One is a humble struggle for few, the people. Therefore, a place.
Nami dhibeen dhufeetiin ijoollee dargaggoo Afrikaa dhufan kan barsiisan immoo Lindaa Thomas Greenfield ittaantuu itti gaafatamtuu ministeera hajaa alaa damee Afrikaatti yoo asii galtan firaafiixaa keessan diqqaa guddaa nama keessan namitti dhiyaattan cufa faayidaa barnoota barsiisa barnooti faayidaa qaba.
Their access to education, their access for healthcare, their access for opportunity. I ask that you make that part of your everyday agenda.
Akka jarii carraa barnoota argattu akka jarii fayyaa ofiitti inshuraansii yookaan ammoo wabii jireenya isaanii argattu tolchuu maltan tun hojii teessan taasisan guyyaa guyyaan hojjettan ta'uu malti. Yoo gamanaan milkooftan ammoo akka itti milkooftan sun nam dhibiillee barsiisa ka ilbanatiin ilbana tanaafuyyuu gamta kanaan jabaadhaa jettu. Tan malillee waan barattan kana biyyi barsiisuuf itti gaafatam guddaa qabdanii jettu.
The responsibility of being a Mandela Washington fellow carries with it an obligation. All that you have achieved and all that you will
Sagantaan Mandellaa Washington Fellowship irratti barachuun itti gaafatam qabdan itti gaafatame kun ammoo dirqama qaballe bahuu qabdan bahuun tun ummataan baattan bahuun sun ammoo ummata keessan jabeessitanii baachuu maltan wanni isaan barattan waan barachuuf yaatan cufaayyuu waan isaan karaa dansaan ummataan qarqaaru maltan. Hojiin teessan tana jabaadha. Yoo imaltuuf Afrikaa irra marrutti ammoo wal arguu dandeenya. Barnoota kanaan hagam uummata qarqaaruu jirtanii jenneetiin inuma ilaalla. Afrikaan harka keessan jirti. Dhaqaa uummata keessan qarqaara. Isan jaalanna. Isaniin boonna. Nagaan galaa jedhu. Dargaggooti Afrikaa 50 Afrikaa gamagama yaaman tana hojii isaanii guddaa biyyaa buusanii jedhanii wal dorgomsiisan. Mootummaan Ameerikaa warri hojii dansaan akka dansaa hojjetee yookaan ammoo sagantaa isaanii maachii ammoo horii kuma hedduu badhaasa. Nama hojii isaatiin badhaasan ka $25,000 kennaniif keessa tokko gurbaa Naayijeeriyaa kana.
My name is Haruna Fatawa Ndahi. I'm initially from Borno State, but I reside in Bauchi State. My project is about poultry farming and poultry.
Makanki ya Haruna Fatawa Hundai talotan godin Borno ta tulle Nigeria godin Bauchi ke saduf ujinte na lukku horsisu lukku horsif tanan nam heddule njisu tijir nam heddut tanan ujergat akijolle kaima cufti jijiramu dandahan mutannoten ittim wan dum barsisu jir fuladik kokane fulagud dogen akki jolle ka ima ufdandan dalal baratan wan du barsi sujir hujitana tolano jen horina nargad hunin dollari kum diddami shane nargad kunini akkana mashin gudda bitachu dandaw nakarkar tanilla tambo akkanin washakiya dallat jaru dandaw nakarkar hagduri ille chala wan heddu nafitu danda hajer bulchan mandella bulchins mandella irra man baratte yechu namo namitan.
True leadership has to do with humility and putting the followers first.
What did you learn from Obama's leadership?
Yeah, Obama is a humble man. He is a leader.
Bulchiinsi dansaa man jechu jannaane bulchiinsi dansaa jechuun kagaranaa soo tahuu male jalqabi warra bulchuusuni jalqaba warra bulchuusuni quuqamuu male Obama na wannan balad Obama nama jaba nam jaalat nama akkum namummaattu nam jaalatu jen nami kana mo Cape Verde do Africa ra wan ara addunya barsisu jira Africa ada ara barsisu jira jen.
My name is Joel Almeida. I'm from Cabo Verde and I'm a graphic designer and right now I work as a
Kanjer Makanki Shaul Almeida ti Cape Verde fi anujinti ya graphic designer okana mona mahuji computera hojjeto amma mota ba computera hojjechu tijir kana hojjede ba selle nami asdu fi heddun wana kana arge imbeku namuji akkanati imbiyu fi addunya barsisu jiru ardi fi addunya barsisu jiru anini ufu marge wanne am barsisu fedu akna mitab afrika computer rattabacha ufu beku dandaw gamkani namo wan heddu oddechu hojjechu danden tab computer arra ilalle sunini biitana ardi tanakamit addunya wal barsisu danda jenne ilalu danden fakkenna fagana magalgal cartoonin tun fransai dufte tunen ammo america dufte jechu manna tunin ammo afrika dufte jenne ufu barsisu malle jed fakken anebelu ebelu jechu manna anin ebelu afrika ka afrika gam kanan karkaru jirro jede ufu barsisu malle jed umta te fuyu hijolle na afrika saganta bulchin sa afrika egere ta hudandanu kan ammo egere afrika jedanitini ya man tunini ak bulchota amerika heddun jedanit egere ko famiti isanar dajal qabdani bulchota amerika bulchota afrika te jed bulchota amerika hojjettoti biro le amerika gargar radufan barsisoti university gargara dabile motum mantahini fi ijolle tanwan heddun barsisa bahan barnoti sani ka jilama fitani jennan wan tani baratan kanani ummat karkara jedanitin nanu sani tide misani akkum kanani milka a jennan.